special for you. Now where you going? Today I'm like to speak with you. With my wife,
my wife.
This MY special for you. Now where you going? Today I'm like to speak with you.
Usipanye alaka, kwanza vuta subila. My wife, kubuka bado na kuitaji my wife. Kona umani hukumu bila ya kujua. Kosa langu nilipita nguwa bado na kuitaji my wife. Mbuka tuna watoto na bado wadogo my wife. Wanaitaji malezi ya baba na mama my wife. Mbuka tuna watoto na bado wadogo my wife. Wanaitaji malezi ya baba na mama my wife.
Nangu nikupa biashara umebadilika. Umekuwa mkali kwa nini wanihukumu my wife? Nangu nikupa biashara umebadilika. Umekuwa mkali kwa nini wanihukumu my wife?
Oh, is it my wife?
My wife.
Special for you. Now where you going? Today I'm like to speak with you. With my wife,
my wife.
MY special for you. Now where you going? Today I'm like to speak with you.
Unanipa maumivu na mzongo wa mawazo. Kila saa utakuja mioni huwe my wife. Rudisha mawazo yako nyuma, ukumbuke tulipotoka. My wife, wapi tunapoelekea my wife? Watu wananitafara, umenitawala ila idara. Sawa na mimi nimekubali ila sitoacha subira. Watu wananitafara, umenitawala ila idara. Sawa na mimi nimekubali ila sitoacha subira.
Wanakushika masikio unawasikiliza kwa makini, ndio atakaokukana my wife. Wanakushika masikio unawasikiliza kwa makini, ndio atakaokukana my wife.
My wife,
my wife.
This MY special for you. Now where you going? Today I'm like to speak with you. With my wife,
my wife.
This MY special for you.